umuntu ufite ubumuga.
Ngira ngo ako kantu kibukije abo twatangiranye ikiganiro ko mu gice cya mbere twaganiriye ku bantu bafite ubumuga, bityo Hussein twibutse ibyo twaganiriyeho.
Twaganiriye ku bumuga tubona ko ari ukubura rumwe mu rugingo cyangwa se kuba urufite ariko rudakora nk'uko ingingo muntu zikora.
Twasobanukiwe kandi ibyiciro bitanu by'abafite ubumuga: icya mbere, ubumuga bw'ingingo; icya kabiri, ubumuga bwo kutumva no kutavuga; icya gatatu, ubumuga bwo kutabona; icya kane, ubumuga bwo mu mutwe. Hussein, icya gatanu twasanze gifite umwihariko.
Icya gatanu cyo ni umwihariko kuko gihurizwamo ubundi bumuga bwose busigaye, ari naho twasanze ubumuga bw'ibanga abenshi bamenyeye muri kiganiro ko bubaho.
Hanyuma se twasoreje kuyihe nkuru.
Umwe mu rubyiruko wiga kandi agakora itangazamakuru nyamara afite ubumuga bw'ingingo ye tuganirije uko abigenza.
Ese wowe twabanye muri iki kiganiro ubona ute imibereho y'abantu afite ubumuga muri iki gihe aho mutuye? Ese waba wigiye iki muri iki kiganiro tukabagejejeho uyu munsi? Agira uruhare muri iki kiganiro udusangiza ibitekerezo byawe, ingero cyangwa inyunganizi kuri izi nimero:
0 7 8 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32.
Hussein, turi gusoza gusa wakoze kubwa ikiganiro cya none.
Ndagushimiye cyane nanjye Crispe. Gusa reka dushimire cyane n'abo twabanye kuva dutangiye iki kiganiro kugeza amaginga ya tugeze ku musozo.
Iki cyari ikiganiro ejo acyari gihagarariwe na Roger Nigena muri studio mwabanye nanjye Imizero Crispe hamwe na mugenzi wanjye
Hussein Kayitare.
Gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeje. Ciao.
Tubashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije ikiganiro ejo. Mwanya ukurikira n'ikiganiro dusangire ijambo mwumva iminsi yose kwa Mungu nk'ayamango.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe na Etienne Karekezi. Uyu munsi ikiganiro turagiharira abanyarwanda batembereye i Buganda. Ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa, ariko mbere yaho tubanze twumve injyana uko nagiye i Buganda.
Uko nagiye i Buganda, mora n'umugore ntagandi nyabo nabati nyimarugisebo ndamukurikira kuko nari nizeye kwampakazi. Tugeze imuhira mpagati batitura abansi karenyabo.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Nkuko byumvikana mu ndirimbo ya Bwana Francois Nkurunziza yise Uko nagiye i Buganda, Radio Ijwi rya Amerika yahisemo guha ijambo abanyarwanda baba mu gihugu cya Uganda. Abo biganjemo abajya gushaka yamaramuko bagira icyo baronka bakoherereza imiryango yabo iri mu Rwanda. Barimo basuhutse kubera ibibazo by'imibereho mu Rwanda n'abashakishije imirimo nyuma yo kwiga baheba bagahitamo kwambuka bajya mu gihugu gituranye. Abo tuganira ni abari muri district ya Mubende Irubari mu gace rwagati k'igihugu. Abo bari mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro by'umwihariko zahabu. Iyo bacishijemo amaso urasanga ari urubyiruko kuruta bavuga ko nta yandi mahitamo uretse guhunga ibura ry'akazi mu Rwanda rihangayikishije abatari bake muri icyo kigero. Urwo rubyiruko rwifuza ko imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yakomeza kuba nta makemwa maze uburiye hamwe akaronkera ahandi. Icyakora kidashidikanywaho imigenderanire ku bihugu byombi hari ikivuze mu mateka. Abo tuganira bari mu byiciro bibiri: hari abinjira mu bisimu bagacukura zahabu bakagurisha ibitaka n'abayungurura ibyo bitaka. Ushobora kwibaza uti bamenye amakuru bate ko bagomba kunyarukira mu Bende gushakira yamaramuko? Ejo hazaza habo se ho barahabona bati? Baba bahura na mbogamizi iki se muri ako kazi kabo? Ibisubizo byose n'ibindi wakwibaza biri muri iki kiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Eric Bagirubusa. Dutangiranye n'abakora imirimo yo guhiga zahabu mu bitaka bagura n'abacukuzi.
Muraho amakuru
Abwo byoroshye?
Abwo byoroshye biragoye ariko biranoroshye.
Twari tubasuye rero muri aka kazi kanyu.
Nta kibazo biba byiza cyane.
Radio Ijwi rya Amerika rero yimukiye hano imubende mu gihugu cya Uganda kure cyane uvuye Kampala byibura kuhagera na masaha atanu nabwo wazindutse kuko navuye saa 12 ndi kureba nkabona ni saa 5 birumvikana na masaha 6. Turaganira na bamwe mu banyarwanda bari hano muri Uganda batunzwe n'ibikorwa bitandukanye hano nsanze mukora. Murakora iki?
Turimo turoza gorodi.
Muroza zahabu? Mwageze hano ryari?
Ashize nk'umwaka urengamo nk'amezi abiri.
Imibereho imeze ite?
Imibereho ni isanzwe. Ni ukwishakira isene tubonye muri zahabu nuko bigimeze.
Ni ugushaka zahabu.
Muza muva mu Rwanda nk'ayo waturutse hehe?
Sine naturutse Kigali.
None kugira ngo umuntu azamenye ko uyigezeho bigenda bite? Ndabona uragenda udaha amazi gusa, bigenda bite kugira ngo uzamenye kwigeza?
Urategereza nk'uko tugiye gutunganya hano, dutunganye biriya tumaze koza. Umbegwa ni ukugenda ubyitegereza, ntabwo nabigusobanura, keretse uhibereye ukabibonera.
None uba hehe?
Mba hano hafi.
Aha nabonye hameze, hari ikintu kimeze nk'inkambi, nibyo?
Nk'inkambi ariko ni abatuze bahari. Ni abatuze bahari batuyemo bari mbehe baje gushaka imibereho hano, ariko ni ukuvuga ngo nubwo baje hano ntago ariho baba, baraharara byo gushaka imibereho. Ariko wafuna nk'ubu mfunye none aho tuganira, ngafuna nka miliyoni yanjye nshobora kutarara hano nkajya mu cyaro nkajya kuzikoresha ibindi.
Wowe waje uturuka hehe?
Ye, naje nduruka mu karere ka Rusizi Iburengerazuba, Bugarama, aho bita Bugarama.
Tugereranyiriza imibereho ya Uganda n'imibereho yo mu Rwanda wayo?
Imibereho ya Uganda n'iyo mu Rwanda biratandukanye, kubera ko hano mu Uganda ushobora gupagasa nk'ubu mba hano, si igitangaza gukorera 500,000 by'u Rwanda umunsi umwe, bishobora kuba nka rimwe mu mezi abiri. Ngenda mbona 20,000 ku munsi, nkaza mbona 10,000, hakaba n'igihe kigera nkabona nk'300,000 by'u Rwanda atari ibya hano mu Uganda.
Ubwaho biba bisaba kuba wakoze iki?
Nshobora kuba naguze nk'umucanga, ubwo nkawugura yenda nk'200,000 by'u Rwanda, najya kureba ngasanga nkuyemo nka 2,000,000 za hano mu Uganda cyangwa se zinarengamo.
Warimutse uratuye se bimeze bite?
Njyewe naje ndi umusore, ubundi njyewe nubwo mba hano ndi hano, ariko nyirizina urugo rwanjye ruri Cyankwanzi, mba hano mu buryo bwo gushakisha amafaranga. Ubundi gupagasa mpagasa nohereza mu Rwanda, ariko na hano mfiteho igishobora kundengera ndi hano, ariko iyo mbonye senti nyinshi nzohereza i Rwanda zikagira icyo zikora mu rugo, ariko na hano hakagira izisigaraho zirengera abana n'umugore.
Mu yandi magambo, iyo ugeze hano uhabona abanyarwanda benshi?
Hano benshi cyane, barahari benshi.
Ubu ni ukuvuga ngo ninjiye mu rundi Rwanda ku bundi
butaka? Nk'ahantu ntugenduye nko muri Cyankwanzi na abanyarwanda bonyine, mbere utazi n'uruganda utarahageze mbere ntabwo ushobora kumenya.
Mu buryo bw'imico rero,
imico nyarwanda, iyo uri umunyarwanda nyirizina ukora ibyawe nta kibazo, ntawe ushobora kuvuga ati kukora ibi. Washaka nanone gukora iy'abagande ubutandukiriye, ariko twe ntabwo tubikunda. Njye kimwe nuko n'abana banjye na n'ubu n'umwana wiga, ntabwo ushobora kwemera yiga urugande gusa atize n'urunyarwanda.
Kubera iki aho ngaho?
Urareba igihe kizagera dutahe ntabwo tuzaguma hano. Noneho rero umwana gushyika mu Rwanda bakaba bakubaza ati iwanyu ni hehe hakahayoberwa, akavuga uruganda nabo ntibarwumva. Yahura n'ababyeyi banjye bambyaye bikabananira kuvugana, yarakurikiye ururimi rwa hano gusa, ibyo ntabwo mbehe uri umunyarwanda nta nubwo wanabikora.
Ahandi ndabakuraniye ha abanyarwanda?
Aho wagera hose hano urahabasanga, aba nibo
hariya nibo,
ni abanyarwanda gusa.
Turakomeza rero kuganira n'abanyarwanda baba hano i Uganda. Muraho mugabo. Nitwa Eric Bagirusa, ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yari yifuje kugira ngo iganire n'abanyarwanda baba hano muri Uganda, turebe uko imibereho imeze. Wowe bimeze bite?
Bimeze neza rwose, twaje gushaka gaseni turi kukabona gake mbega, agiye byanga hari n'igihe bikunda kwaje gupagasa birakunda nta kibazo.
Urambwira ngo gake, ariko mugenzi wawe yambwiye ko ahubwo ari ibintu byiza.
Ni byiza bisanzwe ariko hari igihe bigera bikicanga.
Wowe waje uturuka hehe?
Naje niruka mu karere ka Rwamagana.
Waje inka ryari?
Maze hano imyaka 3.
Reka mbanze nkere kuri cyo ngicyo kubera iki waje?
Naje nje gushaka imibereho.
Imibereho yarabonetse bimeze bite?
Yarabonetse imibereho.
Dusobanurire neza.
Uburyo imibereho yabonetse. Navuye iwacu nta kintu mfite mu rugo, ariko ubu maze kugura amatungo kabisa mu rugo, ndoroye n'ibibanza naraguze, mbega n'ihene byose n'inka naranubatse kandi sinaye navuye mu Rwanda ntaruba.
Urumva ufite akayihayeho ko kuzagaruka mu Rwanda?
Nzagaruka kuko mu Rwanda ni iwacu ntago nahari. Aha ngaha naje gupagasa ntago naje gutura.
Ubuzima se bukomeje kuba bwiza byagenda bite?
Aya nubwo bwakomeza kuba bwiza ntago nakwibagirwa iwacu.
Ujya unyaruka se?
Ehe, buri mwaka ngenda kabiri.
Nibwiraga ko wasuhutse. Warasuhutse?
Narasuhutse.
Duhigereranye.
Iwacu nyine gushaka imibereho byari byaranze, ariko aha ngaho ndayishaka bigakunda. Ku buryo ku munsi ntabura nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda, yabaye make aba 5 mbega. Eka hariho n'igihe na ministeri murusha amafaranga.
Gute?
Kuko hari igihe nkora n'ibihumbi 250 nkabikorera umunsi umwe.
Ubwo aho ngaho uba wakoze iki?
Kandi ni nka mu masaha abiri. Mba nagiye nko mu mpuku nyine mu bintu byo gucukura amabuye y'agaciro. Ibi ngibi ubona twanditse aha ngaho, ubu aya yose ni amafaranga aba ari aho.
Iyi ni zahabu?
Umuntu
yahita yumva ko mugiye kudukirana, rero muze muteze imbere igihugu cy'u Rwanda.
Muze duteze imbere igihugu cyacu nyine. Nese tuzateza igihugu kitari cy'iwacu. Tugomba kujya guteza igihugu cyacu imbere.
Imico wasanze hano Uganda wasanze bimeze bite?
Imico yawe ntabwo ari kimwe n'iwacu. Ubu ngubu usanga ibintu by'umwanda kenshi na kenshi tubibona hano mu Bugande, ntabwo iwacu bihaba.
Ikindi
nk'ibintu by'umutekano inaha ntabihaba. Mbega ni abantu banywa bagasinda, mbega ku buryo n'umuntu ushobora kunywa ugasinda akaza akagusanga aho ngaho akaba yakugira nabi cyangwa se akakurega kandi wacira aho ntibihaba.
Aka gace niko bitangwa iki?
Aha ngaha bahita Mubende.
Mubende?
Aho bita Rubari. Rubari.
Rubari, Mubende. Hari ikindi wumva wabwira Abanyarwanda?
Abanyarwanda ikintu nababwira ni ukuba mbega badushishikariza kuba twakorera amafaranga, tugasubira mu gihugu cyacu dufite umutekano, tugakurikiza imico y'iwacu ntidukurikiza imico y'ahandi. Tugashimira kandi na muzehe wacu wabashije guhuza Museveni ngo abantu ngo babe bakambuka bajye gushaka ubuzima ahandi. Murakoze kandi ubwo.
Okay, nawe urakoze.
Mu by'ukuri aha imubende higanjemo Abanyarwanda benshi cyane ugereranije n'ahandi mu gihugu cya Uganda. Imirimo irakomeje nk'uko bisanzwe, abantu barashishikaye gukora, baragenda bacukura zahabu by'umwihariko mu Rwanda, aho baravuga ko imibereho yari imeze nabi, ariko hano ndagenda mbona barakora. Muraho neza amakuru. Mwari muzi ko ndi umunyarwanda? Ndaje rero ndabasuye, nitwa Eric Bagirubusa, kuri Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yari yifuje kumenya imibereho y'Abanyarwanda bavuye mu Rwanda bari hano muri Uganda. Ndabona bimeze bite? Navuye mu Rwanda.
Uvuye mu Rwanda?
Ni byiza cyane.
Ni byiza kuba mbasuye hano muri gupagasa. Bimeze bite rero? Wowe waje ryari?
Njye maze imyaka 2 na.
Wowe umaze imyaka ingahe?
Njye maze umwaka umwe.
Mudusangize ku mibereho bimeze bite?
Imibereho ngira ngo nawe uri kuyireba. Nese uri kureba ko akazi kari kugenda neza harere, ibiturupagasa sene turazibona inaha ngaha muri Uganda.
Mwaje musuhutse byaje bimeze bite?
Twaje tuje gupagasa. Uri kubona nkanjye iwacu ni mu karere ka Gicumbi, murenge wa Miyove.
Aho ndahazi naho bacukuraga zahabu.
Nitwa Uzabakiriho Jean Paul busanzwe. Ubwo rero naje nahanje gupagasa, ariko amafaranga agenda agaboneka nta kibazo gihari. Ubwo buri umuntu arayabona mu mezi abiri agataha kinga se ukwezi.
Wowe bimeze bite?
Nanjye iwacu naje mvira aho bita Rwamagana. Rwamagana mu murenge wa Munyaga. Twaje hano gupagasa, ntabwo twaje dusuhutse, dufite imiryango mu Rwanda. Turakora isene tukazibona tukaboherereza nta kibazo.
Amakuru mwayamenye mute ko ahantu hapagasirizwa?
Nyine uri kureba iyo umwaje araza yari inshuti yawe akongera akazana undi akakubwira mugahita muzana, ni gutyo tugenda tuhagera gutyo. Muri ubwo buryo
wowe wayamenye ute?
Jewe nanjye hari mugenzi wanjye waje nje nari maze kwiga secondaire nta kazi mfite aza mbere ahageze
wari umaje kwiga secondaire nta kazi ufite
nta kazi ahageze aramamaga kuri telefoni nanjye nzamukurikiye ngeze hano nyine yanyigisha akazi ubu ndi gukora nabona amafaranga nta kibazo
nawe warize secondaire
nize amashuri abanza
Nge umuntu warangije secondaire kuba ari gucukura hari abantu batabyumva dusangize buryo ki umuntu ashobora kurangiza secondaire akaza gucukura mu mabuye y'agaciro
urabona iyo wize uzuharanira kugira ngo ubone ikintu cyaguhe inyungu kandi ukubukira umusore ufite imbaraga nago wagera nk'ahantu nk'abantu ubone hari barakora amafaranga nawe uri umusore ufite imbaraga ngo ubure gukora kandi ukazubona wagashobora kandi ugifite imbaraga uri umusore ushobora gukora ukiteza imbere
mu buryo bw'agafaranga hinjira iki
ku munsi wakoze neza ushobora kubona imitwaro itatu cyangwa ine ya Uganda
amafaranga make se yo ngayo hari abantu bagiye bambwira ko bageza no mu 200,300 y'amanyarwanda nibyo
ku kwezi
ku munsi
bitewe n'akazi ukora ushobora kuyabona n'abantu batukura aramu kuko bakinjiramo bagakoresha zino mashini zisukura ashobora kuraramo akirirwamo agakorera nk'imitwaro 5 ya Uganda
none se nk'umuntu wari warize amashuri yisumbuye urateganya kuzasubira mu Rwanda
urateganya kuzakora nababona capital y'ibyo nshaka gukora nasubira gukorera iwacu mu Rwanda
urateganya kuzakora iki
njyewe nize ibintu bijyanye na tekinike numva mbonye amafaranga nka miliyoni 5 z'amanyarwanda nagenda nkakora atelier yanjye nkakore sudire
urateganya kuzaba wayabonye mu gihe kingana iki bihe bigenze neza
nyuma y'imyaka ibiri
narinza ahubwo ko ubuzima ni buryo ha muzigumira ina
akareka nawe ubagirwe wawe naha buryoshye naho wahaba ariko uri kubona tuhari dufite ibyo tuhakorera ariko ubundi nyirizina iyo tugize agafaranga gatubutse tujya mu rugo imiryango ubundi iri mu Rwanda
mwaje hano ahantu bavuga ururimi nibwira mutari muzi ku munsi wa mbere wawe ugera hano muri Uganda byakugendeje bite duhe ubwo bunararibonye
ngera hano muri Uganda byinshi barabivugaga nkabona ntacyo nabikora ariko ikiza twe twageze inaha iki kinombe kimaze imyaka 8 dusanga harimo abanyarwanda bo turavugana nabo twaje rero dusanga hari abanyarwanda bazi ikinyarwanda tukavugana nabo ariko n'uruganda tugenda turumenya uko imisi gende ntago wabura kutiyakira ibyo kurya ntago wabura kutiyakira iyo micanga tuba turi kugura ruguriyo tukabonamo gorode mu rurimi rwa Uganda ariko ubwo bigenda bise uko tuhamara iminsi
wowe
mbese urabona iyo umuntu aguhamagaye uve mu Rwanda amenyereye naho abazuru rurimi rw'ina we akubwira kuri telefoni abenshi Kampala ikinyarwanda baracyumva kamubwira ushaka kujya bakakuzana bakakugeza nyina ushaka kujya kubera kuri ama muvugana kuri telefoni akurangira huki uko umuntu uzi nawe mu mutwe w'umuntu nawe ushobora kumara ahantu amezi atatu bavuga ururimi ngo butaramara kurumenya ururimi tumaze kurumenyamo gakeya bwo kurujya rudufasha mu mirimo dukora no kuba watereta umuntu ikintu muri urwo rurimi ukakibona
mukurikije uburyo mwagiye mubwirana dufite imibare itari mito y'abantu bashomye mu Rwanda bajya baguhamagara bakakubwira urabahamagara mukavugana bigenda bite
urareba benshi mu Rwanda bo twiganye ngo muri secondaire nago wamuzana ngo akore kano kazi mbese ibi bisa nko gufunga umutima ukavuga uterekanze nkore kino shimba baze mu gihe runaka nyivemo ngo ngende nera inama kuko kano kazi naki nimvune murabona kuntu dusa tuba dusa nabi cyane hari benshi batabyemera kuba baza ngo bagakore
muhura na mbogamizi iki muri aka kazi
ubwisanzure bwo burahari buri ko imbogamizi ya mbere ni nko kuba wagira accident muri hano na ubwishingizi tugira umuntu yaba ari mu bwishingizi kuba wagira nka accident uri muri aka kazi ukabura ikiba cyakurwaza kubera ubushobozi bwawe bw'ikeze
ntabwo mujya mubivuga se
nabo twabona umuntu tubibwira hano
nta muntu ubayobora rero
uya ntawe nta nuwo dushaka kuko iyo bijemo kuyobora bashaka kugira ngo uzo yigura abakorera ahubwo byaguma gucya ubu kabona ama scene za uko wazibonye akaba ari kuzijyana kuko iyo bije mu kuyobora abahajemo abarakoresha abandi kandi badakora ubwo rero nibigume gucya ko cyane mbona njye nta kibazo
mu nsobanuro uko mubikora
ni ukuvuga uragenda ukareba umuntu ufite ku mafaranga menshi akakuguza akakuguriza yarangiza kukuguriza ukagenda ruguri iri kono ya musozi wa ruguru ukagurayo umucanga n'abantu bashimayo ya masimo ukaza ukawusya kuri ibi byo muri kureba igoro dukuyemo wayibika wayigurisha ko kanya uyikoze ikintu ushaka ntaga ari byanyu nibyo kuvuga nk'ibyo muri kuvuga ngo barabayobora kuyobora rero bahita bagutegeka nibiciro bagurishizaho bagahita bagutegeka buri kimwe cyose ahubwo goro iyo ushatse urayibika kinga suka yigurisha ukayikoze ikintu ushaka kubera bari yawe wayibonye
mwageze mu rwishengirarwa
oya ni umuntu nyine ubushaka kugira n'abandi barye igoro di yuyibonye wayivunikiye ubugomba kuyirya nk'ukuntu wayivunikiye nese noneho umuntu abararya hatakoze gute
mwatangije amafaranga nga
ha ntayo aha ngaha icyo twatangije twasanze hari abantu bazi ibya goro da akakuyamba ubundi uhera nko ku mitwaro 20 ubwo nibyo 45,000 by'amanyarwanda ariko inaha hari abantu babaguriza abandi ukagenda wunguka gutyo ukamwishyura ugasigara na yawe nawe ukazaguriza abandi urumva rero hagati aho ngaho nta muntu dukeneye wo kuyobora ahubwo nibigume gutya kuko uje kuyobora we rwose nabaretse da yadukandamiza ntago
murumva ko byagoma muri ubwo buryo
gutya wasubona gorode yawe ukayigurisha ubushaka hanyuma ukabona nawe se ni nk'uko wazivunikiye
abanyarwanda rero bazashirira hano nkurigije uko mu bisobanuro
bibaze nyine bakore tubone sente nese ubundi wo wakwifuza gukorera undi kandi akaza rya tako
ni ukuvuga ngo njyewe nzanye ibihumbi byanjye wenda nk'ibihumbi 600 naza nkajya kugura umucanga namara kugura abantu baba bacukuye umucanga bamara kuwumpa nkahigamo zahabu
iyo uyibonye urumva abari yawe none ubwo wakwifuza ko hari undi muntu uza kukuyobora hejuru y'isene zawe nagoro dari yawe wanavunitse
niyo mpamvu rero nagiye numva ko muri abakire mugenda mubona amafaranga menshi
amafaranga yaraboneka
aka kazi ni akazi gasaba ingufu murya hehe bigenda bito
aha ngaha hariho abantu baza buri muntu yiyemeje icyo gukora haruza yiyemeje kuza ateka imere ibyo kurya akabicuruza hari n'undi uza yiyemeje gucukura izo simo hari n'undi uza yiyemeje bino byo koza buri muntu abashaka akazi gatondo aho turya rero naho bacuruza izo ibyo kurya
hano hirya nabonye mu duhema
aho ndaho na hano
nge nihagira nagize ngo ni nkambi
oya no mu gihugu kwasa ntabwo ari nkambi
harimo n'abanyarwanda bakora biriya
oya benshi ni abanyarwanda wa muntu utari umunyarwanda ni umunyenkore hariya za gesoro nk'ahantu usanga abantu 20 aba harimo 15 b'abanyarwanda
ni ukubera iki rero
ni ukubera uri kureba mu by'ukuri no mu Rwanda goro desiriyo ariko nyine ntago kuzikora bisaba ibyangombwa byinshi cyane aha ngaha rero uza gukora uko ubishatse ntago ari ngombwa kuvuga ngo urashaka ibyemezo nk'ubu tugiye gushaka ibyemezo byatunanira ubwo rero ubundi muntu areba harabona agafaranga vuba vuba
zahabu guhunitse zingana
oya ndazibona mu kanya
uzibona uhita uzitanga reka tujye ku biciro bya zahabu ikiro uyitangira ngaho
ikiro se wakibona habaho icyo bita garama garama n'imitwaro 12 ubwo bihuye n'ibihumbi 25 by'amanyarwanda
ushobora kubona nk'amagarama ngahe
ni amahirwe ntago umenya amagarama uri bubone ushobora kubona amagarama 3, 10 ubwo iyo 10 nyine ni babandi bakubwiraga baba bazibonye cyane ariko n'amagarama 100 barayabonaga biterwa n'amahirwe cyase uwo munsi wagize
kwizigamira ni umuco umenyerewe mu Rwanda igihe naziye ko ntaho nabonye banki kubera ari ahantu h'icyaro ntabwo amafaranga bayabiba
tumara gukora nk'ubu ngubu bizakoreye kuva mu gitondo bya nimugoroba hariya hari mobile money kugira wababonye uzishyira kuri telefoni zamara kuba nyinshi kuri telefoni ugafata umwanya ukazijyana kuri banki
ubwigunge buraryana burya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanza zimatanu ugeni nanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge
tumaze kumva aba basore bahiga zahabu mu bitaka baguze n'abacukuzi twerekeje no ku bisimu abakora iyi mirimo yo gucukura nabo urasanga bari mu matsinda kandi bakomoka mu duce twegeranye mu Rwanda babanje kutwishisha bakeka ko twaba tugiye kububikira imbehe ariko barangira bemeye kutuganiriza
naje kwiganirira n'urubyiruko
bizemeza buru mu buru
bihanga
gwafe mu Rwanda
eh
ese ubwo kaje kumenyesha ikiro
umva sha ana makuru
aha rero ubwo makuru akashije ku kinyi kwanyarwanda baba yakeya mu gihugu
aya burya ahubwo abanyarwanda bagerageza kwishakamo ibisubizo
burya amarondo gabuza bayarara
aya nta ari
cyo ngiye no kandi umuvoyi waje guturumba inoga
aya nta ubwo
abasore bose bibereye
singanda abasore bose biberaga none niyo mpamvu barashaka kujya bamenye iyo tubaga
baturumba
inoga dusubize mu Rwanda
Rwanda waruba ari mu bebe azajya cyangwa azakura abanyarwanda bari akaje
ari hano ni rubari
bari
eh rubari
ni rubari
okay aha bari gucukura ubu ntago nshobora kujyayo
waje ubishoboye
ubwo ari gukoresha iki
ari gukoresha magneti
iyo ni mashini icukura ubu hari nka kilometero zingahagezeyo
igera cyari hafi bandi se gushobora kuva ahantu kugeranira epfira ijya
ashaka muzo haho gusa nyine tutabonanye Munyereke ni he?
Nibire neza arera.
Utu twari gushaka nuto.
Tushaka imwandu rene baturi.
Cyekira neza.
Ngo?
Tumuntu tugusigara hano.
Utwo tuntu tudafatika?
Eh, na wa dufata.
Utwo utu.
Iyo niyo zahabu?
Eh. Iyo niyo.
Uje nda kwireba neza uje hano ku kongereza. None utu tuntu ntabwo dushobora kwisigarira mu mazi.
Shashamu cyita macu.
Mu ndi ni ikintu cy'icumu.
Kuba binini turebe.
Kuba byinshi. Niha.
Arayibona.
Shaka no kureba mu.
Ibi bitere bagabo.
Utunde tumwereka ariko nyinshi.
Ari ku mwereka. Yarabyira kagame ingabo ziwa. Nasadu zibera mu bibi.
Construction ubwubatsi okay
ko nyira kabyaraguze yizira
okay ndabona bigoye kugira ngo zawe yigereho izahabu
biragoye
kuyibona ni nko guhiga imizi y'urutare niyehe buri
nawe ugenda
n'ibereka abanze asigara mu duki
kingatumanye muri kompora
samaye kideyo
zihese
ubwo bw'umuhondo
ubwo bw'umuhondo
ukureba
wayero
zakutye neza
ntabwo umuntu ashobora kubona nkaka ngaka kangana gutya
arahugera
mu kabonye se bwagabana
amafaranga cyangwa ari insaho tega byone bavuga ibuye ukayibona hari
umva nshuti zanje tugirana akantu kakagandiro nk'abantu burugiruko muri hano muri aka kazi hari kibazo okay murakoze kuri radio ijwi rya Amerika irubari imubende mu gihugu cy'u Uganda aho dusanzwe urubyiruko rutandukanye hirya no hino mu Rwanda rugenda ruza gushaka imirimo witwa nde wowe
John Sam John
eh wowe witwa nde
ndasenga Jacques Claude
wowe
Yonsenga Gaspard
wowe
Tusenye Theogene
wowe
so manager Bosque
murakora mu mabuye ariko se akazi kanyu nakahe
akazi kacu no gucukura
mucukura zahabu
yee dukora zahabu Ibi ngibi rero ubona dukora uvuga ngo niwe turebera ese umufuka ukora ikingana ikingiki kwa babasha gutanga amafaranga yena nk'umuguzaje bagatanga amafaranga manje kureba muri sample bonye mikingana yo guca hanyuma yaho ni nguri nsaho irabasha gukora guca hanyuma yaho kwa ushobora kwishura amafaranga ukurikije sample wabonye urugero wabonye mu byo wateye
abafite diplome ni bangahe
nje nize konsera gushira ntubwubatse
ibintu by'ubwubatsi mu Rwanda biteye imbere wowe kuki wahisemo kuza mu mabuye agaciro
yewe nuvuga ngo mu Rwanda namaze umwaka wose nta kazi ngiye mbonye nyuma nyina nahisemo ngiye kuvuga ngo kanzino nje gushakisha amafaranga yuko nakigira umumara
shuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi tugisoreje aha dushimiye abanyarwanda bajya gushaka amaramuko muri Uganda ku musanzu wabo muri dusangira ijambo dushimiye kandi namwe mwari mudukurikiye Mukomeze munogerwe na gahunda tubagezaho mwari na RH bagira ubusa naho utaha
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.